Downloaded from ZambianPulse.com.
Street Boy Batch Mike JTZO IC Ela Mbatero Zambia Congo Toshi Bafano Commander Chief Thomas Ikimbalo Bossman Iwash Bullet
I love Crossbacks music
Ako Beliati DJ Bring I see you Elfrex Wakai Guy Papu Tebo Jackie Bieber I see Street Boy Patch Mike Ina Biela na Footy Na Footy Umu Game Ni Usini San Footy Footy Vela Voko Mwe Gwini La Kubiti DJ Nati Yasha Malaiti Chione Kawa Vendela Fight Wakapusa Ni Zawala Sa Knife Kaili Ni Muffins Kufuni Kachi Light Chapanja Na Yasha Kwa Shara Chamukati Valevo Peba Lili Waona Na Wasia Maruma Wambokamba Uni Mwana Wasia Nwanti Mwana Wasia Uyu Wama Wani Pati Mwana Wamasia Painfa Ya Ikani ya papi fubela chepa fisiko Wazat pa mic nikusia na vile mdabani siwa mochai Munga cheka tuluturu Mafozi muji nyanja gai mingu furu furu Upanga vima kwa mima kwela paka churu Wama jambele mundiri hile ngululi Angso hadi munga chamba wakamba Chasala kuliva java mene wa makamba Kula blazi haso ni password ya cash Kula pa mchi singu sichi onesa ukali Ivi dhopa skulu na ineneze mukali China imbila wajava java patali Wamene wazipanga Ati munga ni wakali Sit boy patch mike na heve ni mukali Maezi ni mkulu umu pita cha utali Niva ngenela mkio munga boko halabu Wakutala ninda paa 17 ni sadam Ivo boy ve ugenza like you dream Utamba vima fiumu bela ulidimu Wazipo mpaka indie wajimu Sini kuyopa nitenga che bob Kindness team Wambiri waniziwa munga che ice Munga che ice cream Sinyanga insa mike ne pose pa Natasha Magero wa Natasha Nango sini womba ningo peze kanoka Ningo peze kanokash Utavila kulash Upereka marasha Bakugula bakuruansha Upeza kona cash Upasa gelo tasha Kufunta Nika from monse mukalipa Nikufalika mazaipa Flow eka eka yoku giresa mapala Nukufusa kwe unkara Ukaingo wanokamu Nine sini wala ningo chinja cheko nkara Toshipa family I got you
Crossovi bro mosikira tonipa rafema
ZambianPulse.com